Mbeja wa polisi omukugu mukweke nenye ebizibiti Barnabas Harerimana ategeza kote enkulu ebulira omusango gw'obutemu obuvunaanibwa Christopher Kero Onyum nti endagaluse ezasangibwa ku kambe agambibwa okukozesebwa okutta abaana ku Gaba Early Childhood Development Center zikwatagana bulungi nnyo n'endagaluse ey'omuwawaabirwa. Omusasi waffe Betty Zwa gy'ali mu kkooti agoberedde bulungi byonna ebigenda maaso era kaltuvire ku ntono.
Olwaleero luyingidde olunaku olw'omusanvu nga kkooti eno ekubirizibwa omulamuzi Alice Omuhangi Kawuka ewuliriza omusango oguvunaanibwa omwami ono Christopher Okero Onyum. Okusinziira ku bujulizi obuli mu kkooti, Christopher Okero Onyum avunaanibwa emisango ena nga gyonna gyekuusa kutemula baana abali wakati w'omwezi w'omwaka ogumu n'ebiri. Era nga kigambibwa nti omusango guno yaguzanga ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna omwaka guno mu kifo akuumirwa abaana ekya Gaba Early Childhood Development Center. Olwaleero omukugu omukwekenneenya ndaga butonde ategezezza kkooti nti yaweebwa ebizibiti eby'enjawulo okuva mu kifo awaddizibwa omusango ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwokuna. Era nga mu bizibiti bino mwalimu akambe akagambibwa nti kekakozesebwa okutemula abaana bano empale y'omuwawaabirwa Christopher Okero Onyum galubindi ze engoye z'abaana omwali amasweta uniform n'obutambaala abyekebeje abijeko ndaga butonde. Ono ategezeza kkooti nti omulimu guno yagukola era nga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna yakola ripoti. Okusinziira ku ripoti gye yakola, ndaga butonde oba ndagaluse eyasangibwa ku bintu ebyamuweebwa efaananira ddala bulungi n'endaga butonde ey'omuwawaabirwa. Ono ategeezezza nti yaddenga ku kambe kwaliko ndaga butonde endala, omukono gwa kambe ako oba tugiyite hando, ndaga butonde yaliko yali ya Christopher Okero Onyum. Naye mu maaso wano akambe we kasalira kuliko ndaga butonde ez'enjawulo nga kigambibwa nti ndaga butonde zino ze z'abaana abo abatuusibwako obulabe.
The specimen had a mixture but two people, and these two people were Onyum Christopher Okero and Bode 39.
Ebizibiti bino byonna biweereddwayo mu kkooti ng'obujulizi okukakasa nti omuwawaabirwa Christopher Okero Onyum yenyikira mu butemu buno bwakolebwa ku baana. Okuli omusango guno gukyagenda mu maaso. Lwakinana munaana atonze munaana